Kipato cha shida mda bwana soshuka ukanizara wewe. No 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 chururu ale kinga kakinga achana tumia kwa vision na kuniacha na vilio. Hello 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 kwa vifijo, unatumia kwa vision na kuniacha na vilio. Rabi moyo wangu, nafsi yangu, utu wangu, au nasema ni tena juu chachu chachu limechacha limechachu chachu 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 limechacha limechachu chachu chachu penzi langu mie
nikupa samani penzi lisikimbie nigane kama ruba nami nikugandie usifanye visa vya kunishusha mie nilikupa samani penzi lisikimbie nigane kama ruba nami nikugandie usifanye visa vya kunishusha mie. Mnatumia kwa vishindo na kuniacha na vilio. Ya Rabbi moyo wangu, nafsi yangu, utu wangu, unasema ni chachu 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 limechacha limechachu chachu chachu chachu
chachu limechacha limechachu. Hey, let's go. Hey, I say 1, 2, 3, nipen respecti ABC, nikupeti peti. Mapenzi yangu mini mpebeti. Heshima na fura anipefeti. Nuna wapi, yomana naona penzi limechacha makapi. Yani bora hata kukuwacha ni safi. Penzi limechacha penzi. Umeona wapi, yomana naona penzi limechacha makapi. Yani bora hata kukuwacha ni safi. Penzi limechacha. Hey.
Chachu,